Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumare juil lewru juye jena yamde sukinder maison de la presse bomoko njutino nodo kabaruji du yumoro wegal konko nuddirtedo Mamadou Watra wonto oggi jambe to. Ayri bangal woteji leedi France di woteji député wotto juno balabe wonbe tombe ana kuli sanne kambe malinko wonbe tombe do hakkilaji mabbe jottaaki fedde sa gontoni malinko wonbe le odo nokku kolliti wiide malinki goddo ton fu jukina hakkile mudum non kambe humunibe kabaru seriya wonbe leedi mali leedi Niger kanye fa yotto leedi Mauritanie be gonde tottindirde hakkilaji kabaru maccuda ko no wori leedi do leedi le tati ko noddeten dossier de la semaine ko wattu jone ngaran halde kabar so bami fa debbo so wiki wobbe dumbi so debbo bami reddo fulfulde de wadda tan wattu jono yalla dum won lebbi hon fuddo hani wadde o ngaran famtade do e journal ngal di won sembe kabaru di ni jogi non do bete handi di bismillah modon e herade odo kabar yottiki min wattu jono botum gonde leedel IS de dum won leele fol sa hengel holi tawi dum wadan jango solan do jabi nokko no dirtedo nyame yile lamorde leedi Niger ndi president ngabe tatonbe kanyen kawti taton dum won kanko colonel Assimi Goita o kanye yerujo mudum mo Burkina Faso no dirtedo capitaine Ibrahim Traoré kanye general dum woni kanko Abdourahmane Tiani be tatonbe fu be jahan be jewtudo do hen no kabar titalaji wori nyaloma hande o leele fol sa hengel kanyen be kan hebirde yirwere solan do jabi dido kabaruji min garan wirfitade do mo min biyan dum won deuxième tour ko nayri bangal woteji leelidi France ndi woteji député en dum wadan solan do jabi fabbi jango je lewru juin do hitane 2024 wattu jono yoga balabe wonbe le odo nokko hakkilaji mudan immi sanne fati fedde be dotta droit dum won de horsina hobbe de hawadi do woteji sabi de kolliti wiide sok selay hawdi dido woteji tan ko heewi dum won balabe wonbe tombe kanye hobbe be ka kebam de hen tiida laaji do tawede fu fedde sa gontone malin ko wonbe tombe holliti wiide malin ko be juddina hakkilaji jumude sabi de darne balabe an mawni sanne le rumde dum woni europe de kanya fa yotto le di france din kambe humni be kabar politique be dum dombe tawa Ousmane Ali Bouli
faise gubal rassemblement national hawi handan do kabaruji yogaji wonko wayi waylitade kanon jati kabaru yagol njolari wala ko waylitato sanne do mudon dun yo hala Sekou Magassa secrétaire général conseil supérieur diaspora malien france e mako tawgol bibbe afrique le leydi france anana fondi leydi
gollirdi kewdi anale leydi France katsindinbe e golloobe faiso parti rassemblement national le leydi France hebi sembe le woteji di min kam mi milay faiso dum wonko wayti ta yal hali mo bibe leydi Mali wordi le leydi le nyaloma hande o faiso Macron kayembe wondi dane kanyu endu hebi bettade milay faiso dum wonko wayti ta
ngo hakkilo woni e ngolo jara docteur en relation international njangino tewtodu université Bamako ko latifu holti wide wonti dallaaji mbawdi hebede sini rassemblement national hawi di wuteji
il peut y avoir une rupture
rafi golidal bangal politique anawawi tawede hakune parikanye Bamako na golidal hakune leede ka dum itata dum to gollirdi leedi France kewdi anadom bibbe leedi Mali gollata le majji Marine Le Pen anahani ko wajo bibbe honde Afrique ebe kan andu de jonga wiide neddo na waawi hedda to mudum yirwina nukku
mudum
mekintinde wiide fedde be noddir extreme droite fayde water hebay laamu le français et tariki mudon gille en nati laamu do njoybo tagal ko wayliti nuygal mudon sariyaji
dido kabaruji fanba hebe do page am Facebook kanye kontame X fedde deb noddirta hakkinde kenya deb ngadno botuma be so be jiddno e journaliste en kanye yottinobe kabaruji wonbe le nokko fube kolliti wiide ko nayri bangal dun sottude chafaje balebe kanye ko nande mudun le radioji de ko nande mudu be kolliti wiide dun hadama dido kabaruji be dokki dun kenya le nay lewru juin dudo bomako do be kolliti yoga e chafaje de fu attawan yimbe be mbiyan ana sawro ko heewi wakkati tay dun pene jatino dum way wodudo kutteji du fewde e cellal jamande kedde mo ko no dirtedo dum woni gawso kulbalo kanko lami de do fedde hakko mo sifi do en do faccitango Ali Sisi
cette publicité tapageuse mensonge
oui publicité pene ngatelo fewde jamande biden jonka wakati war no be kal nangure layu goddi mawdi humpintinde jamande kabaruji nafoji do en fay got waawa wiide ciagal nyaloma hande o min kam mi andanaano dum publicité ngaji di be ngadanta ledde balebe do radioji di an hani ko wotta e kolliti wiide a radioji yogaji publicité ngaydi tam hebata e mudum hunde bimi be yella ana hani neɗɗo yoppe tewta kalsi do ɓingel adama e haltande ɗum penen wana wajibe fey goto juuɗe muɗum uttide télé na ɗo radio homo fuu anda fati juha fey goto duuɗe caliɗo wadde ko mi kollitile ñalawma hannde o ko fuu ana wawi jukkede
wattu joni e jara nokku noddirteɗo kayi suudu école ɗum noddir ton kama kole holitan wiyede on ɗuɗo suudu école ɓe kokkama ton sato mon ndiyam ɗum uttama du ley tati lewru juillet ƴaɓɓi noon du ley imadaraji ɗum woni ko hooreji leydi ndi o wondi e wadde ñalawma hannde o ɗum waɗi soɓe keeɓi oɗo sato ley oɗon nokku kamɓe janggoɓe wonɓe ton ɓe fa yetto e jangguinoɓe fuu ɓe mbiɓe kayi ban oɗon nokku fa ɗum ɓooya e juuɗe mabɓe ɗo kabaruji ɗi puɗata ɗon mi haalni o wiide batu balɗe tati ɗum fuɗɗiɗo bomako ɗo ko nayri bangal haɓude e maccuɗa ko ley oɗo batu balɗe tati kamɓe sartoɓe ɓe iwri ley leydi mali leydi niger kañe fa yetto yo le leydi mauritanie ɓe gondi tottidirde dow hen hakkillaji ali sise mamadou samastiku
lewi mamoudou kasuge ministre kumaniɗo sariyaji le leydi amen di oɗo batoyo nokku to andanɓe kabaruji ɓiliɗe sariyaji le leydi mali niger mauritanie wawi tottodirde hakkillaji eɗo laawi mawɗi jokkere yalla margal le tawangal ana heeɓa gottude
le magistrat
ɓe ala fuɗɗode kañe e cakkite haɓo maccukako kamɓe neldata plainte ngaji kamɓe zuzata kamɓe ɗum gatta imadaraji ɓiliɗi kabaru mum kamɓat ɗum darande mabɓe ne mawni sane e leydi ɗo haɓoji ɗi
madame dey coumba diop kañum woni ardo fedde ɓe noddirta organisation international du travail ɗo woni OIT le leydi amen ndi o holiti wiide jababuji keɓaɗe leydi malindi bangal haɓo fewde oɗo golle kana ɓunna ɓernde o jokkini haala ɗum wiide yimɓelle temeɗe jeenoyom e noga e jettom ɓe rewɓelle temeɗe nayom noga e jeegom woni hakkunde mum woni gaɗaɓe maccuɓe le ñalawma hannde o
bangal oɗo projet o min keɓɓi hisude yimɓele hewɓe e kabaru maccukako ɗum paabike hewɓe mabɓe heɓa ko hinno min gollidi ɗum innantinoɓe kabaruji yala ɓeɗande faamu saabu ɗum ɗo yofi goto fof
caggal soɓe tilkeɗiɗo golleji ɗati waram holitede yalla immadaraji nafoji ana waɗe fa maccugal ana haaɓe iwdede ɗiɗo leyɗe tati
wattu joni en garan halde kabaru ɗum woni piiɗe ballon éliminatoire coupe d'afrique ko hani wadde ley leydi maroc ndi ley hitande 2025 hollitinde wiide mali wari tawama wattu joni ley guɓal ngal ɓe noddirta iyingal waran jokkidirto e leydi mozambique leydi guinée bissau kañe fa jettuɗa leydu ndi ɓe noddirta estwatini kañe garata hawritinde le majjum ndu micciten wiide guɓe sappo ɗiɗi kañum en pecca toon ley guɓal fuudu leyɗele nayyi goni e muɗum leyɗele ɗiɗi ardiɗe kañum en jaata tawede le piiɗe afrique le piiɗe coupe d'afrique ko warta ko le leydi maroc ndi solanɗo jaaɓi
Studio Tamani projet mo fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira Union Européenne e kañe e leyɗe Danemark Suisse Royaume Uni e kañe coopération espagnole
yewtere meɗen noddirten dossier nde wattu joni en garan halde hono kabbaru so ɓami fa debbo ɓami reedu yalla lebbi hono foti ɗum hani wadde Ousmane Niali Bouly
ha milaku lebbi jeenayi woni ko watta ley o wakkati woni ko suka mawnata ley reedu yaayo muɗum ɗum woni ko holliti wiide doctore en docteur Samba Traoré cawrowo rewɓe ɓeydi wiide sini ha milaku ƴaɓɓeke o wakkati eɗen wawi wadde caɗele goɗɗe
hamiliyaku nawi jetirede wala baasi fa yottade jonte capanɗe nayyi e go'o fa capanɗe nayyi e ɗiɗi alhaali lebbi sappo sato ɗum yewtan yottade fa jonte capanɗe nayyi e tati ɗum kay na hollita tiɗalla saabi gila jonte capanɗe nayyi e ɗiɗi alhaali jam mo cukalel ngel yinoto ley muɗum ɓuytoto sanne ɗam jam ne latto sababu keccel ngel heɓa ko wurda sato debbo yiyata tundi ka ɗum hultata wiide o cowiɗo ndeno soni ɗum ƴewtaka le machine waji hana fe hulte jomyu ha mili gila ɓooyi
wala fuga ande kase ɗe kolliti dow majjun ka noon andinɓe fina tawa wonko tindini ko seedi e majjun Saliya Daw o janguino gonɗo foftere gonɗo yoroso o andinɗo fina tawa ɗum wonko sifini en dow majjun
le domaine social way souvent
yaɗe rewɓe yogaɓe gondan e worɓe wattu juɗɗo ñalawma goto tan ɓe jappa jomum ɓe naata e dewgal ndeno sato yalla yumbitade worɓe yogaɓe dawran hono ɓeɗo rewɓe hamilla ko jomum yirwata fewi no haniri
ɗum kabaru goɗɗo noon hedde wayluɓe le golleñol holitama wiyede debbo ana wawi heddade ha mili lebbi sappo e ɗiɗi farde mum jibinde Amadou Traoré o baylo gonɗo zananga de cercle kadiolo
min kay gendam hiɓinta fewi de bijene lew jiddo burru o jibinta ana wodi dun rewbe kebabe sukabe hewbe ka be jutata balde ana wodi rewbe be hamliak mudum yototo fa lebbi sapo e goo wa sapo e didi jibele na jettira dum no nyaw tawe wona fe nyaw
a bolbol kasmale
fatoma kulibali kanyundi o baylo kanko tindini wide go hakilo ana wonno jati e sahibe wombe le gure de
minen kay sahibe jogoto ko war mudum be nyambirta debbo jibina woni debbo imgi ko tan yaade su doktoro tabe do yamirali honi o soodi ti Allah kabar mudum sabi do kay naybe be jeyi yamirde dum
wargol keccel le galle be wattuma himbe fu beltato do mudon so wari lawso o taadi warde ko lati fu weltare tan wodi do wargol suko le galle
don gatte haddude betande do kabaruji meden di min jooti on sene hedade hejju jamel dido kabaruji fanba hebede dum won dum nidde ta wattu jono kuna foni on nodda 37321 ka wajib sina butnoga ka tawre e dum woni pisi modon no wat son kebron hedade wala fu du ko taccete e kaliso non be kollitirwide fande e fe no ko nande on nodo e ser yewtere meden de an wodi wassalam yotre meden no andirdon no fu alkamisare dum waran yowade do sukabe ko sukabe golle ko sukabe gollana fa yotto toraji gatte de fewde sukabe kanyen no birki sukabe do wori bete aljumaare hande ne ngaran filita do de do yotre wotre hodo wodi wotto jono kona iri bangal birde sukabe kanyen ne are mabbe fuuli tan wi dum wonti e waylitaade fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Bouli kanyen Houssène Cissé
sukabe handen tagoji mubben ana kabbe hore yogabe hayebe ana certi e sarabe mubben don ko tiidi famude tagoji bondi gondi e yogabe ana lato chadele don ko sedi wida hayebe yogabe
kumnani baflali
innam nanta sanden somi do halde makko kinami batto mi merde teddenga ka sato o mo yawi tikkude somi do merde makko satoji somi do tikki kanyo halaji kewdi sarabe am watta somi do duka so wana dun abada e mbawa latade hono mabbe won doroguji gonton sabami sada merde sarama a yewan dum e gite mum fey a yarata tiagal
sarabe hewbe gondini wide kanyu enguni daraki e darnde mu ben dun sabide sukabe buyti e teddinde mawbe e koliti en sababuji kewde majjun
nous les parents
on enen sarabe be en gatta ko kanden ko katin wala fu mbawdo birude sukamun tiagal galle ko sarabe tani wandana heewi sande atawan sukabe e sarabe mun ana goddon diri dun sabi wawde birude sukamun ana tiidi sande abbirado e innirado fu golloobe be joppan sukabe be e juude golloobe nenka ben biira be no be jidiri dum watta so aadiyaaji kewdi ana majje sukabe be
l'essentiel andimbe finatawa kolitiwide yirwinde birgol finatawa honno worno arande ana mo isane leydi meden di dum woni himbe fu koydum en gatte dow birgol suka woni ko Adama Diallo andino kabaru finatawa togi dow mudon
l'education commence
birgol leygalle fuddata ana haani ko saraabe be baylito so saraabe baylitaaki sukabe mbaawa teddinde be waylitaade hono hollude be do be kaani daraade fey so tawi ada jogi ko be ndarata ko kinnoda ada salo nenka suko mawnan tawe o mo andi wiide o waawa hemde ko ndarata ko fu
fa o tidal hebene jogala andi be kabaru nedda ko kolliti wiide o waylita ngoji kaani wadede fuddirinde saraabe yida Seydou Dial jangino tewto tindini birugol kaangol wadnede sukabe
l'education comme
arande no homo fur jeyno suko wana saraabe makko tan do laawi nedda ko e do jodi den no homo fur ana mara no suko lengendi nenka o mawniran e din aadiyaaji atawan o mo teddina saraabe makko kanyun e keccube mo atawan dun o mo waawi hinnaade miiraabe makko
e d'autres choses sont permis
din al-islamen holitiwide teddengal saraabe nafa mudun ana mawni sanne almami Boubacar Bakayna Cissé holiti en ko din al-islamen yidi
ni ala batoni
so a teddinta saraabe ma Allah jabata juldeji ma dun saabi ana darda sukaabe teddinde saraabe mun kanyun e wallude be salla e be duwane fa laato da suko barkindo
e yalla naybo le yalaaji sappo le dina chrétien anandarta sarabe tedine ko Allah wi don ko holtiwide pasteur Abdul Kulibali gonde e union église protestante et évangélique Mali
ni antme wati
so abiriri suka mako Allah wi yata dila ko suka ko o boman taguji lubbi proverbe tongande noga e didi aya jeegom wi jangina suka ma e lawol ko jinda o yara nenka so latigi baliki o salata ko
fa suka be keb battene lobbe e nafa bangal hirwere leydi dande sarabe an mawni sanne do birugol sukabe woni ko holtiwide e min lanondiri be andindo kabar nedda ko o timinire hala wide sarafu an han latade misal lobbo yeso sukabe mudum